Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, kete kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Erbe on e jemma dal bare hande bnoga e jolle region sappo jeddi yamde jabbiri ma silma chapande nay e joy le studio tamani do en on compétit hande wi de nyalo ma hande o walde loni de en ana hani selinde golleji kesidi minisma hande daranade e le malidin nono ngifgol basi jitan dum on di anyaaji bami en yorko ministre hakkunde alangeri e leede godde o holliti le yedirde halaji refinde en wiide kaldal daminama fuda de le region du hakkunde le lamu o kanye e pelle murtube den bale mali aduna kumaniide tabin tingol hakkeji yimbe darni lamu kanye dardi lamu o famina yimbe don hono ko wadno kidal ko jati soddasi e mali be en kebi nangude den hejjere hanke dende wietende asi bamako do en bondo aniyaji mawdu beted Mohamed Ali waso den o den doddunodo e kasum kobe ko yata en noga e tato gila lewru juin jabindu en suka debbo gondunode makko heddike hen wattu soddasi en bami aniya nangude monde bismillah modon studio tamani walde meden aduna loni ana hani seldinde hande golleji di minisma hani daranade le mali hono biltugol basiji gadnoji jokka sahal le mali to en wala fu nono no noddangu fewtinaka lamu en e pelle murtude en yalla be njoddo faabe pamra do gotel kedo dem barke sisi
support du nations unies du sapi kedum woni tidal laaji gondi le kaldal e kawral arandewal ngadangal waga dugungal erve lersu kanko horejo jokko dental leede aduna o holliti sugulla makko balde betti leyi hono tiidallaaji gondi le kaldal e kawral arandewal ngadangal ngal holliti wiide le wakkati joon o hono kaldal e kawral ngal ana haani jokkintineede fa jam e deejere wada le Mali hunde arande dum woni to Nations Unies to ko be kolliti wiide hono jokkitaade kaldal e kawral ngal dum tan waawi waddude jam e deejere le leydi meden di le ka haala horejo minisma keejenaado Mali o holliti wiide hunde haande wadeede joginde nafa dum woni hono sembintinde yamirooje minisma de hibinde yimbe mabbe yimbe uynaayi sappo didon leydi malindi faabe keba no be gollira golleji mabbe di dum woni hono hedde laanaaji ndiwoji kayboji awaluuji meden di dum laatiki haalaaji di Nations Unies holli yamirooje mudun dow majjun hono ministre Abdoulaye Diop kumani do hakkunde Mali e leyde godde o kanko dun o holli anniya makko lobbo dow di anniyaaji bamaadi
den no ministre kiddo kumani no do jokka bangal kabaruji fina tawaje ni su Aminata Dorman Traore o walli pikit dewtere heyre do masibaj gadule mali en hollite dum hono ko walde loni de en salori notade le mali no handirni ko hayna ki mo fes e le yewtere makko hakuna makko Issa Faka Bakel dum mar way galu
dum mettay kam dum hayna ki kam dum wono no walde adna ra lan fu wori le mali do hande sa jeyi hakkilanta ko yimbe kan jewdi le hen wakkati jono lando yalla hodu woni golle dum woni casque blele leedi indi sa jey min ka illa arande dum holaaki dum woni walde adnaara Allah nufu biyawbe derniibe denaagube sabi de sa jeewi minisma kanyel servalbe gollata golle mabbe o sabi golle mabbe o fu di tiidalaaji ngarta hebude leydi meden di faande walde adnaara Allah nufu sa jeewi hono be ngorina andi jatti be ngana hono yimbe la pondobe yimbe be furdu sa jeewi hono sariyaaji de so de ngarafaade ngotte fu hono leydi ele ngaroje fa ngottode wana hono leydi ele hono leydi meden di non faande sa jeewi tawno warde mabbe le leydi meden di dum wana hono fa yirwer wada dum woni le saha leydi meden di kanyel le baleri leydi meden di oni o hore mudum gollata golle mudum sa jeewi en feden kani ngingudu dum won honno be gorri hono leedi meden di hono tiidalaaji di gorri leedi hono leedi meden di
ministre kumani do kabaruji hakkunde alangeri kanyi e leede goddo rantan lamamra kanko holliti e yedirde wiretende erfinde en wiide kaldal ana haani fuddude hakkundeji lewru jolindu hakkunde lamu o kanyo e pelle murtude en kedden barke sisi
nous sommes en train
de ngundi e yawtude hono yeggititde basi ngaddo to kidal to o sedan wajib so neddo anay lamu dañande bopuda bonandaji an wayi wadde le lamu ma o dum fu ana fammini so ñewi bonandaji ngadde ministre o yaano to kidal to nde waddi tiidallaaji kewdi hono no en fu andudden hande eden kani hinnaade lawlaw tabintinde kaldal e kawral ngal dum woni ko algeri darda li wakkati joni o hollitaama wiide kaldal e kawral ngal algeri to wadoyte ka sembe kabaru o fu mede mila mali do haani wadeede tafon kaldal e kawral ngal ngal waran ngal fuddite algeri to le lewru juendu Nations Unies an do CDAO ana do Burkina Faso ana do fa yotade Mauritani men garan men joddo men tabintina kaldal e kawral ngal mi de mila do e tagite lewru juendu dabareji tandini di waran hebe e tidal law
bale aduna daraniide hono e le mali do en daraniide e bangal kabaruji hakkeji bibbe adama kany aduna o en be dardi lamu o fi dabbereji portudi famminde hono ko wadno kidal ko bangal hono hunu fuko wonno masibaj gadu tandi moktar mari ko holliti Umar Waygalo wide wala fu ko sabbi bini di golleji letari kina lamu o jaate uddani dum gite de kere dem Umar Waygalo
Les derniers événements à
Bonandaji ngati to kidal to di sina asu gol wad ele hen fawre yimbe le ngabbe di Bonandaji njite sa je hono ko wiya dum woni walde wiya darnide dum deso dum wada ba jati ha e Bonandaji di ngabbe di dum wara yitede sa je politique so wari fa wi andartan dum non dabareji fa heba le tiid Allahji goddi kase anton fu dum wawa yaade yaso wakkati fu hono di tiid Allahji dum ngartan sebi sa je do mali do wakkati fu de pied dabareji fu le dabareji politique ko be ngatta dum non yimbe le gube arme gonde le saha leedi meden di wakkati furdube kokkam ben hono jawle kewde be adon to dum en du wiide be ngadnan dum e moddireji goddi kase ha yimbe fu njihi honno do sakitirto wakkar jono ko mali kobbe fu kaaja sariya tawe do yimbe be furu
pour le peuple malien
tamani
latido sababu so kasum ko be heewbe noga e noga e noga e taton dogi iwde e kasu bamako do en Mohamed Ali Yag waddo sen yitama den no hande o mo e juude den no hulitidde hunu fu ko wono leruji didi woni ko be ngadi fade mabbe heewde nangude mo modibo makko mari ko landondire e hoore soldats en goto biete dum modibo nama trawre o kede den Ousmane Diko
Toro Mohamed Ag waddo sen dognodo kasu nati e juude jemma hanki wattu 2h habbiti be lendi nangim hedi semen koro suudo wino bondo tagu mawdo biyetedo sumele dambele nuddirteedo sumi o waddi dande su suudima le kiki inde sumi dogi so yopima den o ndardi su ko makko debbo ndartanamo nokku goddo do be gona den o juwi semen koro se be ngardi Hamdallahi bange mo inirde buru wietende Bajelika le sora Abeka o mo jogino pistole o felli fewde habbiti men piyande ngadi leruji didi demo timino jabe makko de den o darti kondinde suudu ndu o wonno e mudum ndu habbiti men nangirimo juude wala barmube hen kanko e hore makko o gaani mo seeda hande o holla ma sariya
yewen gono ko waddan e banga region ngaji mi holli tidde ko yaata yontere hande fulbe e burdaabe kawri e batu keeri do toggere kumbe lamu tenengu faabe tongire to talki kabide e nyimgol nyimgol jam kanyi e kawral hakkune bibbe leydi meden di e kambe e hakkune mabbe to enna den no golleji keejanode bangal giggol hakkune mali kanyi UNICEF den no puddi den no hunde bu horede fedde yimbe harfinande horugol ngol ene e lamu ena lam glukoro tofu bete hande won ko be jidoyi e dow hono ton e le hono gollidibe mabbe ton be en le lam kulikoro on den do nedo gollidde wieten ANPN jangini kulikoro to en ko futi yimbe chapande jion dabereji jirwinirde region o den do be paccitanim be paccitama to en den hono ko de sabi bangal yelaji yimbe kulikoro be en ko be jidi kala e hono ko haane yirwinde lam o kala hejabe bali jama bamako kany esegu puddi den no janginede gila kenyen no almusaddaji furbaaji den no ngadirte dum ana sabim bina be den no ciagal almusannaji mabbe di enna be baawa dum imade e honjaade gollirde gollirde nyibade e le commune ngaji mabbe dogotoroji burem cienay de en fu paburam kaaki dogotoro en hono lesoji non matalaji kany armoriji jande fa yotto arkillaji leyu hono luxembourg leydi mudu luxembourg kanyu notoribe jawdi yalla jande ande ana tabita e dogotoro en be du ande ana baba hotude ton beta hande holli tam kuccala woni ko den no ekintinaabe to en kuccala l'école be janginobe to en janginirte ni en kambe be jaha e chapande nay e didon jande mu ende woni ko jengi rewbe sappo e taton ana e le mabbe janginobe en mbi de jande ana sabbi bina jottinde laawi den no ande e leydi meden di fedde mabbe de be indirinde no hono to kambe mbiyetedo Alhaji Seku Ukulubali Kenya yimbe bombe anniyaji masimbini no hono jaagotodo kidal goto faali galle makko den no be karhino mo udda bidike makko de o salinonde de wonde be immini cholli e makko den no holitide fade men waynondirde le lewru korkandu enna studio tamini wayli tan golleji mudum di hejani on di sabi kabaruji gadetede halaji men di enna puddan wartu 16h nyen fu joni 17h won ko woni to enna Francine Kornde kany puddan wakati 18h den no on jarama e hedade